Cloud City, bitch, I'm like a loser. Still, One. Kenya na Mombasa, Tanzania na Dodoma, Congo na Kinshasa, sisi kwetu tuko fili. Ni wangapi wana slaba when they talk about it? Moto fire everywhere, Kampala my city. Toto mwana kazi ndani ya siri, tunakesha bebe bebe, nipe maji nitumie beat ya washa. Kongo sikale, na minendele, riko musoloza sitwa piga kelele. Kampala my city, Kampala my city, I love my city, everywhere I go I talk about my city. Kampala my city, Kampala my city, I love my city, everywhere I go I talk about my city. Ebu vipi mbono na keti sita kufali, kutawa ya shati baridi ni kali. Juwe meenda ingi ya club, napoteza muda toto wadogo na back shulen. Siku zote wana keti nyumbani, Swiza UG tuko poa. Tuwa mwagika kama mvua, Cinderella ma Madonna. Sijamona hapa tena, nitabaki fidi fidi ndani ya city. Kwa Kampala, nice swag, nice pep. We no fight against others, kwenye street, in the club tunawaka kama nyota, Penda mili wusa, tunawaka kama nyota. Tunawaka kama nyota. Kampala my city, Kampala my city, I love my city, everywhere I go I talk about my city. Kampala my city, Kampala my city, I love my city, everywhere I go I talk about my city. Muchibuka jena vawi na disobe orders, biza tete meshe kila envy na my haters. Riko wachukua muchibuka do your papers, na mifile na juliza muko vipi. Tuko busy yani busy tena busy ndani ya city. Tumedunda yale mavazi makali kama nyuki, Maguchi na Versace ndani ya shingo ni mikiki. Skonga konga na mibonga na mitoka bio city. Una scorch kama fire burn, baby boo nipe drink nione what you do now. Muba gambe silu talo, I'm talking about my city where my leaders got a great walk. Kampala my city, Kampala my city, I love my city, everywhere I go I talk about my city. Kampala my city, Kampala my city, I love my city, everywhere I go I talk about my city. Yeah. Still drug a stamper. My boy Rico, Usoloza. Yeah. Talking about my city, Cloud City. Don't allow you south. Brother more London, south to south. We go for poker. Sora loving. Yeah. Cloud City. Poor.